abantu leyindaba emnandi kangaka madoda.
Uma
kuguquka izinhliziyo wabaseNingizimu Afrika,
kuye
kwaqoqa nomhlaba wonke,
kuye
kwajabula umhlaba wonke.
But
South Africa entsha, hafethule uNkulunkulu Ngaka madoda,
hayi kumnandi
kumnandi kwela ngithemna uthi